wenali omulwadde mwajja ne munambula wenalinga ndi bwerere mwampe byokwambala wenalinga nfiiritwa mwambudabudanga omwebale muyingire mu ssanyu lyange abayonze bwenali omulwadde mwajja ne munambula wenalinga ndi bwerere mwampe byokwambala wenalinga nfiiritwa mwambudabudanga omwebale muyingire mu ssanyu lyange
Sim.